Ten say
Smack magic.
Good
morning, afternoon, evening, and
Jazzy boy, Shinda Munguru,
Chikuru ni weekend. Koma pali kwa chimuntu na defense. Ndiye zimwadishi ba preference. So before she la jolo ke la deep end. Ushe kunifia loco. Fools.
Kamane nilipe, sina funo ane kachimpwena. Na stepu ima chenja kamane kakangena. Apo nishibaya njine na shintiriza na count. Baru anda siba nyanganya wa mount. Yazi bwelela ya mushe machiki. Yeya bwela na chikwela ni ya pasa machiki. Kupanga black table ya mabutolo ya green. Kono ansa message sana pasina. Hey life in fire, ngolefu anjizoko, you know what I mean.
Shinda Munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Ndiyazi mwadishi ba preference. So before she let you look at a deep end. Push a good if you're local.
Chache dry clean. Injini hidi ila kuma 18. City kuma na rapid jicheza. The night is too young, ubla karoti peza. Location jichinja every hour. Fupungisa magero ndi 7 yaba. Bata paka night kalinoda. Tanti za choka muklabu, tiba unaba kuma order. Kugona tizi na uka tizi. Jikambo uti na tima kalako busy. Hey life in fire, so nikabwela, I hope you take a please.
Shinda Munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Ndiyazi mwadishi ba preference. So before she la jolo ke la deep end. Ushe kunifia loco. Fools.
Fashion is a girl.
Pass beats on the 1-2.
Mr. Ben on the TMB. Shoni Maloney. Bad guys in the pew pew.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Fire.